pour Kampala. I pack my bags to the bus park. Nyingire chibuga for a good life. Na ulida mu chibuga boba funa. Echalo nenchi sibula. Nyenze Kampala kola nze kumajia. Mama ne musubize chimoto kambu. Wendiko mawo chino chondi chikuletera. Ina this city natunula. Big city natiamu. Men people zenaloba gamalo ganzita. Gabulichenda bandaba nze wange chinene. Baka na yone nemo kufuruma. Put my bags down one sea. Kampala sharp boys na kote basinika. Ensawo ne bazikuba. Natambula na sibira mu kisenyi. Hustle hard, work hard, ngansula kabalaza. Obudde bw'ekironga ndaba tebukya. Empewo yankala kata. Mize n'entandika okujiga. Nga nkaluma mu ekiro nsobole okukakana. Bamuduka duka sikyava mu makomera. From Masaka Kampala, from Masaka to Kampala, from Masaka to Kampala, from Masaka to Kampala. Natandika okubula mentale. Nene kyawa nnyo era n'ensi n'enginyigira. Tebuli gwenda bandaba nti ye mu Babylon. Naye nga n'omutwe gubeera loaded. Wala yisite yanjigiriza buli omukululwe ne kabuyonjo ogisasulira. Aso y'omu Kampala ekulalula. Woba toli solid abamweda ko bayitako. Kale lumweda netunulira. Nga ndi mukakona amaziga ne gankulukuta. Mama namusuubiza ekimotoka nti n'amakya ga leero simuwangayo wadde so. Olwo ebyekiyaye n'embita ne neebuusa ne ntandika okupatikana kati nkolera katwe abamuzi abategeerera.
Hello, hello, hello mama, tobera ku simu nkuweerezayo kasukaali.
From Masaka to Kampala.